I, Dr. Lazarus MacArthur Chakwera.
I, Dr. Lazarus MacArthur Chakwera.
Exclusive from LoudChoose.com.
I Chakwera, woy, woy, woy. Woy, 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 woy. Busa wazi kona manawi. Wansembe wake wa Yesu. Amalawi tonse woy, woy. Inutundu wanga woy, woy, woy. Sanje jala madenda so hai. Buye wankweza Chakwera.
Ntundu wanga, ntundu wanga. Iwe Malawi ntundu wanga. Sudala kwize walondola. Kungwila sanja Chakwe. Sono nude kendipo kungwilene. Sanja Chakwera. Chikurumo sotu cha Yehova. Masompenya Chakwera.
Exclusive. from MalawiChoose.com. Another one.